some calling magic. Oja man in Dundo.
Put a double speaker.
Oh, anangum Dundo.
Put a channel speaker.
Oh, aunim Dundo.
Put a double speaker.
Oja man in Dundo. Put a channel speaker. DJ we, unatuchanganya kichwa. Yani unavyopiga lazima tupate kisabichwa. Oya wauni we, napenda mnavyoruka. Yani lidundo mimi mwenyewe napandisha mzuka. Aya 20 mpaka asubuhi. Tunakunywa leo mpaka tujitambui. Leo tunaruka tunacheza mpaka asubuhi. Tunacheza leo mpaka tujitambui. Kwa wanangu mama Amina, wote mama Amina. Nikisema mama Amina, wote mama Amina. Kwani unasemaje? Na tena unatakaje? Kwani unasemaje? Na kwani unatakaje? Sijawahi kufanya. For everybody, Wizzy designer, Gagesa, Yamoto and Tembeze, Mutu Atari, a well good master, watch up,
well good.
Master!